love it in your conce can cook it. Enough in your sent to cause you cool it. Love your money, my young Kubiaka salo, clear the gabble young in the Gaia Momuchere. Kuba kwene uomvu misili na chenumwa Love wakabaka wendi kwa uoli kwa ninga masanya la sinenda buenzila Kuli chichonchi la sili na chenzila Inongi la lulili wampako Zijantege kelobu lili wengwako Nanyoni la nyokulu lili wafako Nagena na kawoko kandwako Kanuke kaimba kwa mkwano dia Kaulirize kagenda mpula Kawandi sendo uoza kukwe dia Kauli lula buba kanakula Kanuke kaimba kumkwano dia Kauli lize kagenda mpola Kawandi sendo uoza kukwe dia Kauli lula buba kanakula yeah. So, Mano uu, sigala uu Nuweba kuku baba chatufanga uu Hevi lilu lilu, birabe kuu Mweba mlufu nantivye nkuba wanu A baby pele zaka chupa wane opena Nyuemu, nava kaka pila kewa lumpena Sigari na sena ulu waka kuko na fe Muna jifu na nziguli na ndikutimwa Na honda bansa tuka Papa nzige tuga mbasa tuka Katifu na pini wandika Jato kuwa majinku kuzari Kana kwa mkwano dia Kaulirize kagenda mpola Kawandi sendo uoza kukwe dia Kaulirize ule buba kanakula Kanuke kaimba kwa mkwano dia Kaulirize kagenda mpola Kawandi sendo uoza kukwe dia Kaulirize ule buba kanakula Love ni nyekonze kanku kele Enafu nyobu sente kanzi jobu kule Love yomuti ya majanku ya kasalo Kulie bigambo vyangi indika ya momu chele Nyongi la lulibi wa mpako Zijantege kelobu lili wengwako Nanyomi la nyoku lulibi wa mfako Nagena na kawoko kandwako Kanuke kaimba kwa mkwano dia Kaulirize kagenda mpola Kawandi sendo uoza kukwe dia Kaulirize ule buba kanakula Kanuke kaimba kwa mkwano dia Kaulirize kagenda mpola Kawandi sendo uoza kukwe dia